abasubuza begatira mu kibiina ki Kampala City Traders Association kasiita balaze okutya mu nnongoosereza gavumenti z'eyagala okukola mu mateeka ku misolo Tax Amendment Bill mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 nti kino kya kukosa bizinensi eziwerako mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina kino ekya kasiita Haji Isa Sekitto agamba nti omusolo ogw'ebitundu 10% gwe baagala okuteeka ku masimu n'enkola endala eza digito ssaako ogw'ebitundu 6% kubyokusanyusa bannayuganda entertainment gwa kukosa emirimu gino egisinga okukolebwa abavubuka. Ngayogerera mu lukungaana lwa bannamawulire mu Kampala, Haji Sekitto ayogedde ne ku misolo gye baagala okuteeka ku sukaali, butto, ebikozesebwa mu kuzimba, ssaako omusolo ku pikipiki.